Mr. 808. Come away if you can big bassy watcher. 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 Watcher, 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 bassy watcher. Come away if you can big bassy watcher. Come away if you can big bassy watcher. Come away if you can big bassy watcher. Watcher, 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 bassy watcher. Watcher, watcher, kuna kitu mimi nataka fika big watcher panganga story mingi nilikata. Bobo shanta mini rasta rasta ulikula blue ticks na nilikuwa na data guy shore akimanze is a brother ofiki bei ya kanyau nyau kani picha bado uko out out kani show ni matao tao 1+2+3 nimeiva mao niko na sarua manyaru zimeraru tuna piatu zimeshika ntaka tatu rada ni safi neza bonga chafu nataka kula kitu tam 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 kama tatu kama uwezi kwa
mbeka kama uwezi kwa mbeka. Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe uko umenibamba.
Femi one pia kongweni so kwanza kwilo lituo shakwile basi aligiso eh.
Nakupenda manze wewe uko humble.
Asante.
Legend kwangu wewe ni icon.
Stories are icon kwanza weka mbali. Femi one mkwa nimekutamani.
Eh okonko umeanza kunichocha. Ni show ni wapi uliniona?
Femi one wewe unibamba kwa Instagram nikicheki zo mapaja.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kabile na tenda jama.
Swaga, swaga, swaga. Swaga, hiya leo swaga. Swaga, swaga. Swaga, hiya leo swaga. Eyo saru nekuja na kivua. Na cheki unatatizo nekuja kulitatua. Ome toboa kwa life, mime toboa mapua. Ulitumia pazuri, minki tumia kwa jua. Pamba, pamba. Pamba na niluku ya kikamba.
Spin that.
Pamba, pamba na siluku ya kishamba. Weka, weka, weka. Danda linateta. Najigamba mina jua kupepeta. Haumjui saru we umeboeka. Attention mina wateka. Late night talk sube woko maketepa. Mental ghost no inaniongelesha. Hiya leo swag. Swag, 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 swag.
Zero, zero, one. Toto msupa na kiono ni majanga ye. Wamukami we. Ulivo fiti kama mina wajalanga ye. Mama sita we. I got a one fuck. Nipe komando. Sipidi poji wasapu bila bando. Bako sita retire. Umeni kamata. Unavu shine siyo mchafu kama mabata. I've never seen kama ulivo. Toto kiono kama goro. Shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha. Unanipandisha mori kama masai. Umefundishwa na nani we. Umetoka udigoni we. Because ya koswaga zinachanganya. Nipeleke mpaka nichisi we.
Chomeka, chomeka, chomeka. Hiyo kinye chanje. Chomeka, chomeka, chomeka. Pana mlima kichonga. Chomeka, chomeka.
Usiniende ntaumia. Unajua nimekukufia. Usiniende ntaumia. Unajua nimekukufia. Kama hewa nayo nayo pumua. Ukini yacha nitata.
Wali mwangu nikipata shida. Mtume ya taji wapeleke barua. Kwa mupenzi wangu wa mkimweleza ni alimba ya minaugua. Hey girl, wewe kwangu pasindie kama
goka.
Kia kwenye wadi na tufunge shafta. If you love someone, grab them by the hand. Can't say, baby, I love you. Can't say, no one above you.
No one above you.
Baby Coco,
baby Coco,
no.
Coco, Coco, Coco,
baby Coco,
baby Coco.
Mwenye hasira, anipende mi mwenyewe. Tena awe na suwe.
wonders.
It's a Friday night. Ita wenza kuwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchungi usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe.
Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor.
Hey, what's up? William Rachel here, and you are now rocking with the baddest DJ of the baddest crew.
The dance floor.
Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa.
Nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the only dance. Shake your bum like you know
you were. Kama wewe kumbuka choyo. Kila kwako nimetulia. Nairobi paka baga moyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wakuficha. Picha kule kule, atapata tabu sana. Macho mbele mbele, ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu, tunapenda na
kukwetu. This DJ is official.
Spin that.
Nijipe, ukinipenda sana nijipe. Utabaki umeli kubali. Taratibu bwana mkunaji. Leo na shake ingini kiminaji. Joni ongeze. Ika mato usilekeze. Na uliza ni ongeze. Ika mato usilekeze. Basi kamate yo.
Ikamate, ikamate.
Kama mependa ikamate yo.
Is it true?
Umenichagua mimi. Una fununu. Una muoa yule. Let me play the guitar. Tubanjuke. Tuzunguke mita. Tuwalike. Harusi itafana. Wabambike wale. Isukuti love like mayonde. No stress baby usikunde. Forever love ni kupende. Chindi na juu pia upande. Isiwa skandoski wilipoze. Roi na kumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uze.
Easy.
All my love I surrender. Accept to you me I render. Eka muziki rumba na benga. Chini kwa chini situtakwenda. Tuvume kajuks na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. 254 sindo kusema. Let me love you the African way.
Shatani uku kwetu lakimono kuniambia. Yasiri ni tulie mitandani ukweli uka ukimbia. Ese musika ndo shatani ama nikiki unatafutia. Ndo maumbi yangu moyoni ya unishobiz na ujaniambia. Nisiji tasi akilini. Mbona tulianza bila mapeni. Na leo tuna magari. Nimekosa nini jameni. Tulitakalia marufu. Uwape story magazeti. Matusi pande mbili. Kipenzi kipenzi cha watu jamani, walitupenda sote wawili ila
Lola yamemwagika haya zoleki. Lola
chana nani
Oh, no, no, no.
call me Arrow Boy. Teddy B. Yeah, 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 yeah. Kwani Mungu alikuumba na material gani we? Ndani ya mishipa zako kuna damu gani yo? Hey, 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 hey. Una roho safi nyopyo kama pamba. Napendo navyo ni papasa. Unavutia usiku na mchana wewe. You are my better half. Deep down low, you are my full stop. Now I'm a better man. Before I met you, I was a bad man. Kenyo lifanya juzi juzi, come do it again. Che wako ya luli, come do it again. Embe dodo, yangu embe dodo, embe dodo.
Kintazama ni tabani Rangi ya joy mudengi Utadhani samabani Tabasamu ka mtoto beti kialo wakismile oh, Nitadanganya kisema sija kutamani Arama shawuzi kabuda Kiuno chake fera Zigo mzito sana Mina shino kantutula Ana mashauzi kapuna Kiuno chake fera Jigo mzito sana Mina shindwa katotua Oh you got me in love Love baby
Now hear this
Now hear this
Swagaila high kit Tukusi pigi veki utokutana buffing
Leo we Gucci your brother
Pengine glasses on
Nakata madeni mukari zaidi ya donut Anasha simba wenu manyasi menu hai Naga nyama si shobo kia tango maziki buma Still sassy spendi mazoe talking chepe mchuna Baby wash your name Uja uyu mwike nasi Kama takinyo aje cha waswasi Na kama tingali nazima ita taxi
And it's all on me
But don't ask for my number Penda watoto wenye darasa Unguza selfie nita kukacha
Watoto na pombe 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 Nilichofuata ni Watoto na pombe Watoto na pombe Watoto na pombe
Fazende mapenzi ya dhati
Hali yako naielewa Uwala usijali nekubalilivyo Wako nimelowa Kitha nimitelea nikajisamita oh.
Masheri Hata mapasi na sana yo baby My honey Hata balobi natika yo jame
Masheri Hata mapasi na sana yo baby My honey Hata balobi natika yo
jame Kwenye shina
Sula